Exclusive from Afrofy.com.
Choto B-Boy.
Say Baba Bet.
Yeah. Nomo Bebe Betiana. Happy when they see me crying, they are happy when they see me struggling, they are happy when they see me suffering. Yeah, yeah. Mafafe ni vena vale ufafe laka, mubu nonshi na kwete chilaka. Tiapa nombe fichele ni mbwele kete na mabebe pemben wani pete pete. They thought that I won't make it, badabu wanafunya na chihiti. Wanaleta maseke mafwamba na moto na zidi kupamba. Tatalesa mpandeni na fimbi, bad man mwenye levels za ginimbi. Nomushishi kinki, nalidaba kumushe foto wale vya makimbi.
So they thought I wouldn't make it, no mama papa.
Walizani sitofanikiwa, ishala kwa Mungu nazidi kubarikiwa. Hapa manje niko on top, maeta na masnitch wanashindwa vya kutalk. Ama balo ni iwi, alipala kabumba iwi. Nga apala nobody can close, nga aisura nobody can close. Bye bye kubuchushi, bye bye kubupina. Takwabo buchushi ubutwadirira, takwabo kuliro kutwadirira. Hapa nomba tosangwa na bandarama. Panga ma big party, na magero ba ma big nyashi, uluchelo mpaka overnight.
So they thought I wouldn't make.